Hlala hamba dododa. Asambe stalo loza fika umfazi wendiyetha tama wele man. Ha. Khamba ngaphezulu endanyani. Embukisha. Usala hamba dododa. Asala stalo ni mfana kaDudu matata yithe uStipe Dela itakatise. Umsini lapho bamaphitana nile kwala sakabe record hamba ufuna ukusayetha abe kabi record. Uqaphela tsipa abantu babamba liyaphunyuka. Isifahlana ntangana zonjini abangacacile kuze kube namhlanje namanje basacicile ambitious. Bathi mfana hambe yadansa zawasibe ukuthi idume ebushela kancane nje yagugunyoka ekhaya. Bathi zibaibe amajiki ikhona izamamba zamnyeka ubhabule zibhala kaxango qhabula udwebe zizibele. Isaqamba phambi lonje angamagwebe ensipho. Stalone itshela abantu ukuthi thina kasinayo imali sesigeza kuphela bese sidida izinta. Ngakutshena wemfoka lokhunja ngathi thenga imoto wena wathenga ibhayisikili. Sofa! Yesabu kubukuzo balaguga ngeza ngogogo ehlele kwagogo erondweni athi nodola uyidansela udatsizo zingane nakhona makusho umdonsa kaze udatsisa ivice idonsane madadeni ngasedanyeni kusho mina abafana bakithi indlaba ebalela abafazi namadoda insimene edwane ehlele amafolosi namajongosi balaluka nakhanda bathi awulima nawafo wabhatho inqoko iqhuba iqhoke yawani nganamgobela ivikele iqhoka maqethe ngingazokodwa benesigusha kuphela umshoshovela kamze qama jonga ngakaboshana zingube senta kwadolo baqwayiza majongonje kanti nikhohla amabhiya baphothonona aluza tshela mina njalo wethu umgoqo lo ingqolobane saqonda saquma saqonda amaqala abaqonda basanqenqemane ziguqeke konakala umshalodo beqala imqalazi inqoma imqabula iqabula ifinda limaqoqo limaqoqo athi iqoboza qekwatha qeqa umafenda aqulake lonje ngeqeqa abahlula kwaqhuba amaqemba aqala la iqala ngegama lami laphithika iqalo qhabaza umntana akagqamela laqala ziqaqele iqiqile sayibamba nqe sayi Shall I want to see minus two? Oh, I'm moving.
Yamwalo, yamwalo.